Misera kyeshimu maguru nyola kubiriza abantu bonna okukereka emmere engeri y'enkuba gyetaana tonnya nga bw'eteeka kutonnya kubanga mu mwezi ogwa musenene n'entenvu enkuba erina okubaayo era nga wano wasabije ne gavumenti okwongera amaanyi mu kuteekerateekera embeera ey'enjala.
Tubasaba okuddamu okutwala ensonga y'okutereka emmere naddala emmere enkalu ng'ekintu ekikulu mu bulamu bwaffe. Ne gavumenti tugisaba okwongera amaanyi mu kugabira abantu baffe baliraanye awali amazzi, ebyuma ebibasobozesa okufukirira ebirime. Okukendeeza emisolo ku byuma ebifukirira nakwo kwetaagisa kisobozese omuntu wa bulijjo okubyegulira asobole okufuna amakungula amalungi.